Yeah. It's your boy JD, baby. Let's get it. Yeah. Naona umenikimbia, sina mengi ya kusema. Sina budi wa kuambia na kutakia maisha mema. I don't even know why imekwenda haujasema. Ila nachotaka ujue bado moyo unapenda. Tulipanga mengi yameishia njiani. Na pia ukasema tutafunga ndoa kanisani. Hivi bana najiuliza nani aliyokulahani. Mana mekupa lahana umeniacha tabani. Sijua alikudanganya alikuwa ni Shabani. Ama ni yule dogo anaishi barabarani. Mana nimesikia yendo alikuwa na kutamani. Sasa amekuchukua umeniacha chizi mtani. Sitosema mengi na siwezi kulaumu. Mana maisha yangu yalizidi kuwa magumu. Usishangai sana ukisikia nimekunya sumu. Acha nitangulie nikasubiri hukumu. Mana duniani nitaishia kunywa ndumu. Ulichonifania naona umekufuru. Umeniacha mpweke sina hata nuru. Hila yote tisa mimi bado na shukuru.
You know you me baby. Don't let me tonight. I need you by my side. You the one.
You the reason why Nandika has a flow. Hold it on me baby, don't let it go. Without you sometimes don't not freeze. Without you we live. Kwangu life's so easy. Ndo mana na ku beg, ndo mana na ku please. Baby chill, kama nimekosa ni forgive. I need you by my side, please don't leave. I'm a human just like you, siwezi ku handle this pain. Ndo mana nkiku miss, nashia ku screaming your name. Mimi bila wewe, my life is not the same. Without you, and I feel niko lame. Moyo na ni huma, baby damn.
You know you me baby. Don't leave me tonight. I need you by my side. You the one. You know you me baby. Don't leave me tonight. I need you by my side. You the one
that I really want. Shiki. Skill. Skill.
Mungu aliumba mapenzi ya watu wawili. Umeniacha mi peke yangu, nimebaki kama kimvuli. Kilicho nyuma mimi, umeacha wengine wa kustili. Penzi likuwa moto kuanzia Monday mpaka Jumapili. Loyalty was my nickname, eti leo sina dili. Penzi limekuwa tamu, leo imegeuka pilipili. Eti leo imegeuka ex, nimegeuka stranger. Moyo bado uko kwako, mimi bado nakupenda.
You know you me baby.
No.
Don't let me tonight. I need you by my side. You the one. You know you me baby.
No.
Don't let me tonight. I need you by my side.